kumaliza. I wanna sing for you. Tukipata good time, tutakwenda ata Ibiza. Wendo kumando, umenichuma kama ndui. Umetulia kama tui, wala se ugui. You are my vitamin. Kusema kweli unanimaliza, maliza, maliza. Kusema kweli unanimaliza, maliza, kabisa.
Forever, together. Sito kwacha never. Forever, together. Mina we so lemba.
Takupenda, takupenda. Takupenda, takupenda.
Baby girl, ugai guy, how fine when you pretty girl. Napenda ulipo nacho na impressive man. Yo man, I'm fighting for you. I'm fighting for you, no.
Kusema kweli unanimaliza, maliza, maliza. Kusema kweli unanimaliza, maliza,
kabisa.
Forever. Together, sito kwacha never, forever, mina we so lemba.
Takupenda, takupenda. Takupenda, takupenda. Takupenda, takupenda.
Sito kwacha never, forever, giza, mina we so lemba.
Takupenda, takupenda. Takupenda, takupenda.